Hujawahi kuniambia unanipenda nikusikie. Natamani unibebe unapokwenda nijisifie. Kumbato lako ni dawa, sijalipata kwa usawa. Mgongo wako kitanda, sijawahi jilaza. Basi nisimulie hadithi nikusikie, ama uniimbie nyimbo nisilie. Basi nisimulie hadithi nisinzie, ama uniimbie nyimbo nitulie. Kunichoka weje uniache sasa, ngumu kunilisha kunivisha, mapenzi yako wapi sasa? Natamani kueleze ila nashindwa, natamani uje upoze zangu hasira. Basi nisimulie hadithi nikusikie, ama uniimbie nyimbo nisilie. Nitulie.